chaguo
langu huku nikiimba
sweetie
nacheza rumba
mami
nacheza rumba
dali
nacheza rumba
sweetie
huku nikiimba
honey
nacheza rumba
wame tacheza lea
nacheza rumba
you are only one
nacheza rumba
you are sweetie darling
nacheza rumba
toka kwa mimi Tumepata, tumekosa Nifumilie, bebe Nimekosa, nisame Tumuombe, Mungu wa juu Hatusaidie Hatusaidie Hatuepushe na tamaa Hatuepushe na tamaa Tushikane, tusiachane Hey, baby
Nacheza rumba, nacheza rumba
Chaguo
Nacheza rumba, huku nikiimba
Sweetie,
nacheza rumba
Mami,
nacheza rumba
Dali,
nacheza rumba
Sweetie,
huku nikiimba
Honey,
nacheza rumba
Nachezelea
Nacheza rumba
You are only one
Nacheza rumba
You are sweetie darling
Nacheza rumba
Toka kwa mungu